tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to boggi janiga fandu hala mamadou sabase ko jonnyali sakrabe hedibe sappo en jago mayɓe capanno en jettom barumɓe ɗum ɗo hulita tafuno banggal asida gadɗo keña duɗatol RN6 sérwa l'islam 100 jammeji iwole gaɗi bonandaji kewɗi ley gallure bla laamu sigo ardiɓe ɓe gaɗi noddago faabaji kawrtal waɗama nde ɗo yontere nde to bankas tonno dow tellaji rivere ɗi jogui cercle o won ɗati dabareji hultaɗi banggal kabaru cellal e margal dabaji ɗi goni semai kabaru yoamen hande kiguide aljumare 9/06/2024 bisimilla sakiraɗo kargaji ɗiɗi goppodiri duɗatol lollingol RN6 wakkat juun o hultama wiide yimɓe sappo e jagoma heddiki hen capannayo e jetto barmi ministére transport gon indi kabaru muɗum alkamsare keña woni ko kaɗo kasara waɗi e berne ɓadade wa li laamu 100 keɗɗana fastago oumar wagalu
tongande hollitiwde kasara o waɗi beete alkamisare wakkande jettiyande ƴaɓɓiri silima capantati yo kargaji ɗiɗi gompidiri toon kar gota noddire fakala transport yoppi lawol ɗo hani wardude ɗo so naato e karnodirteɗo asko fari transport jeegom kañum goni barmuɓeli hen fa nawni kaaki du bonili hen communiqué o holliti wiide ko wawi latal sababu oɗo kasara yo donnude vitesse ji bonɗi kañum wayde wattande hoore muɗum hakkille wattu joni ɓe gondi waddo hen horongoji fanden tongande hollitiwde barmuɓeɓe fo yimɓel pompien ɓe naɓi ɗum suud dogotoruru san le communiqué mo suudu gouverneur Tumbutu waɗi hollitiri karnodirtet asko fari transport an iwranno dire ana gandi bamako
e wi seeda fuji ɓen gendarme en kañe poto civil san gaɗi bawɗeme ɓo yettare nokku o ɓen caggal silima militaji sappo e joyi ndenno banjou kamara goto yimɓe jeunesse o holti wiide ɓen goto e bonɗe sababuji accident o yo sifa ɗati sifa men alhaali ɗattol ngol ndenno keɗɗana ko handi kawdu fasdan mounata sendubo
keƴaɓe laamu gaari ɗo accident o waɗi kilométre ŋaji capantati e nayyi woni hakkunde nokku o e ngallure wan ambulance ŋaji iwi sévare warde kikiɗe nde miɗo wonno toon ɓe ɓami ko yata e yimɓele sappo e nayo mayiɓe ana hani donnoɓe mobilaji joƴina hakkille maɓɓe saabe de laawi ɗi moƴƴa yo ɗum woni sababu accident ŋaji kewɗi
sakra tota haklay wadu kabar jom banga bemba be Facebook en X on Twitter kiddo ngalure bla mbedna anali njam iwole aljumare hande nden holtan wiide no latki sababu cuudi kiwdi mben memmi leydi himbele heba dun keba onata sonali jangnide ngalure de kanko maire commune bla do woni Mamadou Samake wad noddango e lamu ko be kanyimbe le jon anyaaji lububbe yel wadde faabaaji ko Oumar Wagalu hande du kedda fastamo Ousmane Yalboule
watti joni o ndiyam naati nde cuuɗi himɓe hewɓe cuuɗi mumɓe en caami meɗen gondi e fiide dabareji yalɓe himɓe ana keɓa ɗo gona jettoje Allah yonkia fuu heddaki hen mi anda adadu himɓeɓe tiɗɗo Allah o hewti ka mbiɗa andi ana heewi miɗen kasindini fa bamuya miɗen darta e kanankoɓe leydi men ndi balla men saabi toɓoji ɗiɗi woni jukkodirɗe gaɗɗi yolongoji ɗum waddi tiɗɗo Allah fay miɗen kasindini safareji e kulantereji goɗɗe fay cuuɗi dogotoro wonɗi torra muɗum hewti
hono fof ɗum joni hoore men kabaru gurdam heɓgol golle kabaru yirwere ɓeɓe leydi ndi mbiyanno ɗum ɗo wonno ɓerde kawrtal gaɗangal mbiyanno ministére ko moni nde jogol mbiyan ngalluje ndenno ɗum waɗi yesso kanko fati yatra keɗen fasango Oumar Wagalu e sita siɗiɓe
suudu ministre humnino kabaru galleji kañe fa yetto yimɓele le leydi ndi holliti wiide oɗo boto ɓe gaɗi ɗum caggal koɓe jiiduno e yimɓele hewɓe le leydi meɗen ndi kowoni fana muɗum faɓe ƴewtoɓeɗo yimɓele hoɗo fo ɓuuri hasindinde kañe tiɗallaji ko jogui yalla ɗum heɓene dabare noon kanko noddirteɗo Birama Tangara conseil technique le nduɗo suudu ministre o hollitiri wiide
la politique nationale golleji ko naari banggal antude daɓɓiɓe leydi Mali kabarji muɗum fo lallama guiddele hitan 2016 to gouvernement leydi Mali ɗum e janta do yirimnu gon ɓiɓɓe leydi Mali le muɗum gollidiraji meɗen wonɗile laamorɗen fottade le guenni bamkoto ana woni e dokkodirde juɗɗile golleji muɗum caggal e muɗum ndu ɓe woni baali ko faabtoɓe le ɗe golleji hone misale baali société civile yalla ɓena hunja tiɗɗalaji jamade woni le muɗum
les préoccupations de population
fa yimɓele ɓe keɓa ko dartata wajibe sina kañum en du darano ko he muɗum darano no cuuɗi forobaji gori kañum fa yettoyo no ɓengu leydi han kaku lobbo o worri noon kanko Isaka Koulibaly jokko directeur national suudu humnino kabaru yimɓele leydi ndi hollitiri wiide
leydi meɗen ni ana woni ɗati poltigaji kewɗi ko naare bangal ɗi golleji poltigagu fattade cellal bani adama jangunde ɓe e heɓude hawaluji mabɓe. Goto e meɗen fuu ana hani wattude soobe e ɗi golleji. Famon tan wiɗum gollal jamar fu e damuɗum.
Si vous voulez un mouvement d'ensemble.
Miccitiɗe wiide oɗo botu waɗama dow yambinde ñalawma keƴinaɗo yimɓele le adunaru ndu ko yambina le sappo e goho lewru juillet ƴaɓɓi noon du
kawrtal arandewal fedde humaninde min toto nder hakkillaji du golleji irewere closed waɗi ñande alalbare nogoye nayi juillet to bankas le lam baynagar. Min komni ɓe irewere nokku o to min holti kala ko golla lendi ɗum ɗo dabreji bangal tilaji goɗuɗe le cercle o kanko keƴaɗo amen to bankas to adama dile to gooɓon ko heɓene kede fastango Ousmane Ñaly Boule e mumnato sennugo
ley o ñalawma arandejo kawrital arandewal closad daraniɓe ɗum ko gattani hakkillo ana fawi dow kabaru cellal e margal dabaji. Hedde margal dabaji hooreɓe gaɗi noddago fewde e daranade angaraji. Moussa Dembélé woni hoorejo service vétérinaire bankas.
Ko yata e dabaji temeɗiɗi e sappo e joyi mbaati le commune wankoro ɗum feñawo kambo laatiki sababu warde dabaji kewɗi toon.
Kabaru cellal ɓiɓɓe adama en suudu docteur bankas ana jogi caɗele bangal sawroɓe ɗon holliti wiide keƴaɗo médecin chef docteur Mahamadou Koulibaly.
Bankas heɓi sanne tiɗala mum bangal rafi golloɓe. Golloɓe keddiɓe ana hani ɓe tinno fabude ɓati ɓe bitta e daranade jondi mabɓe. Ana hani gollirɗe collectivité miijo e dabareji goɗɗi.
Ngal kawrital arandewal comité local d' orientation des concertations de suivi et des actions de développement hawrintini préfet 1 et maire 1 poi ɗiɗo cercle bankas sous préfet 1 kañe hooreɓe service ji gollirɗe goɗɗe fayottade heƴaɓe baale société civile et ONG ŋaji. Woni ko Adama Ndele Togo heɓen studio tamani ƴuwde bankas.
Studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol.
Yatra meɗe hettani noon parole hanndani yewdu kawartu ɓoji men garɗile nokkuji kewɗi leydi ndi ɗum laatike sababu ɗum sugulla ben ndemoɓe hewɓe nden hono to kajolo kuccala tom ñansigu e bla ɗo ndemoɓe holti wiide benna jogi ben ti allaji kewɗi ben sugulla moɗo bangal muɗum keɗana koɓe kani hejaɓe amen tourne dow fastango Ousmane Ñaly Boule.
Tumiña gommi hokkambo mawɗo ana wawi wadde kutteji dow ndemari, hokkambo ana moƴƴini ko remete gulle mawnuɗe kay fewude ɗon watta ɗum ka ndiyam ana wawi bonnude gulle pamare. Kuccala heeɓi ƴiwande mawde guese kewɗe wonɗe ndiyam wawi bonnude ndiyan ɗam daroto ɗe guese ɗe ɗum ana wawi hadde gulle mawnude ka guese nokkuji kaaƴe ɗen kay toɓoji ɗi ana moƴƴi e muɓɓen. Wattuɓe engrais keɓata tiɗallaji ka ɓe gaɗa e ɗum ndiyam ana wawi bonnude guese muɓɓen. Gawri ɓuuri remede le laamu sigu nden no sini ƴiwondeji kewi ana wawi bonnude guese yogaji. Bla gommi ɗi kamboji nafatamen joni eɗen wawi bonnude guese amen.
Bangal muɗi kabaruji amen nde ɗo yontere keɗɗanɗo ko Adama Adama Amadou Haydara heɓani ɗo fasdango Oumar Wagalo.
Le kabaruji ɗi en puɗɗiran immadiraji ɗi laamowo wonde wadde ñalawma hannden o ko fuɗɗi altinere ƴaɓɓinon de ɗum woni yoɓude kardanti muɗum dow beeme annde to na so won kayitaji ɗi dartata le cuuɗi mairie ɗi aɗa wawi yoɓude ɗum le beeme annde to na téléphone maɗa. Kabaru goɗɗo kasen armi o holli tiwiɗe ɓanti nokku noddirteɗo infarak iɗum le laamu tesselit le région Kidal. Le on ɗo wattu fuu yimɓen joni kaɓorde kañi en nanni nokku noddirteɗo Dembo iɗum le commune Dimbal cercle bankasi yimɓe le hewɓe keddi hen. Min timmidiran kabaruji ɗi darnugol suudu le hôpital Sominio Dolo ɗoɓe kaani sawrude yimɓel sawɓe ñaw ƴakku ƴakku. Ɓe kulliti le réseau moftuwa sa ƴeewi yimɓel sawɓe ñaw ƴakku ƴakkuɓe le temedere fuu ɗum ɓama sappo e joyi fa yetto sappo e jeegom. Ɓe gaɗi noddago fewde jamare wonde toon nde tinno yettoyole nduɗo suudu dogo torore fa sawro.
Sacrebe en paami ɗokkatene kabaru ño hannde mitotonawa suud fof humpitade banggal 37 320 maire maire noon ka famɗi fo ɓuuɗi noga no hanni tawede le téléphone joomu ɗo so yewtere meɗen magasine. Yettere meɗen magasine hannde ana yewi dow kabaru keɓɓal yuɗɗun ben gollirgal wonde yirwere nde yirinede wakkati joni o ɗum fuɗɗama ñande sappo e jeenayi juillet bamkoɗo nderno yo nawtorade téléphone yuɓɓude kala golliji ɗi gaate le mairie ŋaji ɗi yalla nan laato newa muña yalla ɗum ben hadde yurgu yurgu e yirwinde kabaru keɓe leydi ndi. Yerano ɓeydoro faamu Fatima Kojo heƴaɓe amen jogaɓe wonko heɓani keɗe fastango min e Ousmane Ñaly Boule yo on kiri jaam.
golle mun fudde nyande altinere no gaydidi lewru juli yendu me ikomin tataba bamako horebe o meri kollitiwid ana gondi wadde bawdum en fuddo hollitinde jamare de do kabaru nafa mudon Ibrahima Traore woni horejo service etat civil komin tataba bamako o tindini en hono di yobungoji ngadirta
pour le moment c'est le service de l'état civil
wakati no kay do kabaru etat civil ka sede sede gulde kedide meri de kino to kabaru mudum fuddo de kala kabaru ana fi hunde newinde ko bur hewde jamare de waranta andana fi nde do wetere kamine ji faminde be facintinde be kabar mu yobbu ngolu bangal mu de orange ton e don dun woni ko jawdi ndi natata e lebo kandi kalisi dedin
du trésor ngo hakkilla himbe mal hewbe jetti don ay non dun wori hedde be min kawrdo bama ko do be kay e hakkilla mabbe dun wadan fa golle mu dun yafa e faddugol yurku yurkuji
on tan beaucoup plus vers la modernisation
ngoni yirbude bangal ande kese dem ni melawde dun do yo hunda mu inde notto sababu hadde njibu jawdi yawide dun golleji de dum ijat ka dum wata fe yardi yoso soni ene ko men en bayilta dum wawla tan di lidindi dabar mu dum dum mi lawde dum do buta jati yugo kan hani lam ko be tinno fa hande yela lid mali fuf na kaba dido talkidi
tule malien
wadde di njubdiji do telephone mo yogolle mo lamu mali hani yettede be dandu kebal leedindi woni ko holiti wida alhamdulillah ak ilian ministre ko meni do hala le fudode golleji mon
yidibere gollirde ande kesse de hande yu ben gollirgal bangal yibra bi adama e entreprise ngaji ele andarndu fuf drone kabar mu do le kebe andarndu yewde tatti e pichal joy le temdre yotade sapo je pichal joy le temdre e wi e famille le hitan 2022 dawde mu dun yottike fa ko wete billion ngaji temdre e go o dollar le di amerique andarndu yisraga dun na autorade dun bangal kebe dun na fon sane dun kebe lede de
andino kabaru kebal mamoudou soumaré jabini di halaji e wi mako mo ingol golleji mo ingol ko watte e dartugo no fabirtobe jawdi gardata dun en ana way beedude kebal
goto ina foga jumu dun yo buitugol sanne sababuji yurgu beedan na kebe usuruji yiwi non sande dun kebe dido sifaji di latal dun no sababu lobbo dun cangul hore nukuji kreduji di sabi kala bido ande kesse sikki wala mun hala e gol golle suni golle lamu feewi wada mali labal ne bablata sababu do en jawle kede anardo ngatana kabaru do hakillo yiwi non sande dun kebal
darana de kabaru no kebal beedirto e habugol torraji ngatedi do bembe ande de dun en ana etti dallaji di jogal mu en hani hebede ko latifu andi me kabar kebal ko litiwide seni himbe fu dokindire juude di yobbo goji do telefoji ana way beedude kebal ka dun fu fa wada e koltiwide kabaru kuram ana hani jottade.